ubumwe n'ubwiyunge ntabwo ari ikintu uvuga mu rwego rwa bya bindi mujya mukora byo mwita mu Kinyarwanda ngo ni ubutekinika. No, ni ubuzima, ni conviction, ni ukuvugurura imyumvire y'ubuzima. Kasi ibyo gusa ni ukugira ngo Abanyarwanda noneho bahure, bagire ubumwe, bashobore kugira icyerekezo bajyamo, bijyanemo, u Rwanda ruzagira agaciro, Abanyarwanda bagira agaciro. Ikindi gikomeye cyane tutajya tunareba ni ukumenya aba bana mubyara mwebwe mukiri bato njya bajya barakuze murangana, aba bana banyu muzabaraga iki? Muzabaraga igihugu kimeze gite? Ntabwo tugomba kuraga abana bacu ibintu mu Kinyarwanda byita bireremba, biri mu kirere. Tugomba kubaraga ubuzima nyabwo, ubuzima bufatika, tukabaraga igihugu gifatika. Iyo tuvuga imbaraga z'igihugu ni bene cyo batemana amaguru, bene cyo batabana, bene cyo batiringirana, bene cyo bishishana, bene cyo ntabwo bacyubaka. Abanyamadini rwose barakora umurimo mwiza cyane, ndabashimira, ariko haracyari umurimo muremure.
Ubwo reka dusubire mu cyegeranyo giheruka cyakozwe muri mu nama y'ubutegetsi ya komisiyo y'ubumwe n'ubwiyunge. Icyo cyegeranyo cyagaragaje ko Abanyarwanda biyunze kuri 92 n'ibice bitanu. Aho ngaho uruhare rw'amadini wararubonaga
cyane?
Gute?
Nk'uko maze kukubwira, nararubonaga kuko namwe mwabibonye barababwiye. Hari isanamitima rikorwa mu madini, hari inyigisho zikorwa mu madini, hari programu zikorwa. Nanjye ubwanjye nkiri hano muri diyoseze ya Shyira nubatse ishuri rya Sunrise School, shyiramo abana bacitse ku icumu, shyiramo n'abandi bana babaye imfubyi kubera ibindi byateye, ndabahuza kugira ngo bubakane, bubake igihugu. Ni ukuvuga ntabwo ari ubumwe n'ubwiyunge, nk'uko nakubwiye, tureke kubirebera mu magambo, tubirebere mu ngiro n'ubuzima. Ubu ngubu uyu munsi wa none abo bana bize hano, ubu ni ba engineer, ni ba lawyers, n'abandi n'abantu bari muri fonction z'igihugu, barakora mu mirimo hirya no hino, abandi bari mu bihugu by'amahanga, ariko bari mu mubano w'ubunyarwanda kuko twabarize dutyo. Ni ukuvuga rero abanyamadini barakora, kandi ibyo nakubwiye ntabwo tugomba kurebera ubumwe n'ubwiyunge mu mibare gusa. Biriya turabikora kugira ngo abantu bashobore kumva aho Abanyarwanda bageze kuri 90%, ariko hariho n'umunyarwanda uvuga ati birananiye, biracyangoye, ariko nicyo cyiza. Nicyo gituma nkubwira ngo icyo Abanyarwanda bavuga bifuza n'icyo babona gikwiriye ni ubumwe n'ubwiyunge 90% n'ibindi birenga. Ariko menye ngo na babandi basigaye 5% mu myaka 3-5, abanyamadini badahagurutse ngo nabo babafashe baroga igihugu, kandi uburozi bukora kuruta icyiza. Ikibi kikwira vuba kuruta icyiza, sinzi niba ukimenye. Ni ukuvuga abanyamadini baracyafite umurimo ukomeye, ubundi umunyarwanda igezweho niyo tugomba kuba twigisha. Umuntu wese w'umunyarwanda akibonamo ubunyarwanda kuruta uko yibonamo ubuhutu n'ubututsi, kuko ubututsi si ntibukiri uburebure gusa, ubututsi si amazuru, ubututsi n'ubuhutu si ibyo, ikiriho ni ubunyarwanda. Ibyo ntibikigira isoko, ntacyo bitumariye nk'abanyarwanda, ariko agaciro k'umunyarwanda n'ubunyarwanda nicyo twari dukwiye kuba dukorera promotion. Icyo nacyo abanyamadini bagomba guhaguruka bagasapotinga, nubwo batagomba kureka bwa bumwe n'ubwiyunge kuko bugikenewe gukorwa. Urabona nk'ubu par exemple abanyamadini barakwiye kuba bahaguruka kureba aba bantu bagiye gufungurwa kuva muri za gereza, tubateguye dute kujya mu miryango yahindutse itakiri na yayindi basize? Ubu abanyarwanda n'abanyarwandakazi, umunyarwandakazi ushobora kuza ngo umubwire ngo nyoza ibirenge, ngo utega akaguru ngo niyoze ikirenge, umunyarwandakazi uyu munsi ngo nyoze ikirenge acyoza ari uko agishatse, ariko siko umutegetsi ngo nyoze ibirenge kuko ari umugore wamukoye. Ibyo byarahindutse, abo bantu murabategura mute? Bamwe bagiye kuva muri gereza, turabategura dute nk'abanyamadini? Turabategura dute nka sosiyete nyarwanda? Aba bandi bagiye kubakira, imiryango bagiye kuzamo, murayitegura mute ngo bakire ba bantu babigishe? Kuko culture yarahindutse, imyumvire yarahindutse, iyabo muri gereza ishobora kuba itarahindutse cyane. So ni ukuvuga rero umurimo w'abanyamadini ku bumwe n'ubwiyunge nibyo mbabwira uracyaremereye.
Bishop, ariko tukiraho kugeza na n'ubu mu Banyarwanda hari abadashobora gushyingirana bishingiye ku kibazo cy'amoko, aho ngaho ku ruhare rw'amadini bishobora kuba imwe mu nzira zasubiza inyuma intambwe imaze guterwa ku bumwe n'ubwiyunge?
ahubwo uvuga ngo ushobora kubangamira iterambere niho gusubira inyuma ko no kuvuga ubumwe n'ubwiyunge dushimira Imana aho bugeze dushimira ababigizemo uruhare aho bugeze ibyo gushakana kw'abahutu n'abatutsi ntibitangiye ubu ngubu ngo birasubira inyuma ahubwo birabangamira iterambere ry'ubumwe n'ubwiyunge abana bakundanye ukanga kubashyingira ngo kuko umwe ari umuhutu undi ari iki undi ari umututsi iyo ubangamiye ubwabo umwe n'ubwiyunge urabukumira ukabubuza gukwira
Bishop Jenura cyana urakoze cyane kuri uyu mwanya wemereye radio ijwi rya Amerika
thank you urakoze cyane